Shorty bada, she got me high kama BTS to kiss. Nisipomona sekunde na miss. Najuliza menipa nini. Kila story na yopiga yendo mada. Nagombana kabisa wakimdis. Nakumia kwa moyo na his. Najuliza menipa nini. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
Belong to you, you belong to me baby. Do
I do
for you.
Suma.
Baby, please tell me once more what you like about the feeling. Honestly, I wanna show you I'm feeling you too. Let me take you to a nice place. Dizzy meta, nivutane kunase. Utashanga, nikupe vitu vyote. Upasera, I'm caught up in you. And I'm tempted to stay on you.
Oh baby, nikikona na zuba.
Oh baby,
oh baby, mina pando na kicha.
Oh baby,
namkunja kabisa kama kambare.
Nashinda kabisa sitaki sare.
Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
You belong to me, I belong to you baby.
I do
You belong to me, I belong to you baby.
I do
Suma
Anatufua.
Kila akitupa nyavu
anachukua.
Visenti vyetu vyote
anatufua.
Mama kila akitupa nyavu
anachukua.
Hatutoki
yeah.
Akitupa nyavu
anachukua.
Yani visenti vyetu vyote
anatufua.
Mama
anachukua
yeah.